kululuku usho ukuthi methembo uNkulunkulu ekhathini ezinzima. Ukwenza kodwa kunzima ngoba kunzima ukuthemba ongambona ubusesimene esicacile esibonakalayo esiphambi kwakho. Lokho kuvese kuphikisana nengqondo. Ngikubingelele phine ngamukele futhi engosini yethu eFresh ngosibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Iministry engingxenye yayo eletha kuwela ama-devotion usuku nosuku ibizwa ngokuthi Christianity Works. UbuKristu buyasebenza. Ngani? Ngoba ngenhliziyo yami yonke ngiyakholwa ukuthi ubuKristu buyasebenza. Ukumlandela uJesu kuyasebenza. Ukumethemba uJesu kuyasebenza. Ingakho abawezwa kumaketha le ministry bayibiza ukuthi yi-brand ethembisayo. Yebo phela. Uma kunjalo, kumele isebenze ezikhathini ezinzima nezilula empilweni. Ngakho, ake sikhulume ngalezo zikhathi ezinzima ezingelula neze. Kulula kanjani kumbe akwenzeki ukuba umethemba uJesu mawubhekene nesimo esinzima ungasho? Siyazi ukuthi simele kumethemba. Umbuzo uthi kanjani? Ukwenza kanjani lokho ngempela? Umethemba kanjani uJesu ezikhathini ezishubile? Izaga 3 verse 6. Mazise yena eindleleni zakho zonke, uyaqondisa imkhondo yakho. Ilapho kanyekele yokuthi kanjani. Leli verse liqhamuka lithi tushu. Phakathi nendima ekhuluma ukuthi umethemba kanjani ezikhathini ezinzima kanjani. Ngesikhathi unyathela ngokuqikelela, kwesinye isikhathi kanzima, kwesinye isikhathi ngokukhohliseka enhlizweni yakho, kwesinye isikhathi ngokulingwa ulingwa ukwenza into eyiphutha. Ngesinyathelo sonke osithathayo, cabanga ukuthi yini uNkulunkulu ayifunayo. Yikuphi uJesu azofuna ngikwenze ngesikhathi sathatha igxathi khona kanye la kuleli bala engulo njengamanje. Futhi masisha, uzoba nentokozo yokubuka emumva qeda ubone ukuthi wakusiza kahle kanjani ukukwazi ukuthatha igxathi liya endaweni efanele. Akwamnawe, mazise yena ezindleleni zakho zonke. Yona ndlela ke leyo okwenza ngayo. Futhi yebo, yilo kanyizwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola le devotion ye-fresh insuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Angikuphindele. 067-706-0077.